in a footy again.
What else?
Again and again.
We.
Mr. Pedro. Mr. Pedro.
Obede be pombede.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Mustafa the energy. Go.
We shall be going to the Badia wapaya, wangando fashioni de. Olori minga nali kacheka, kacheka wachalo. Wangando fashioni de. Usheri minga nali kabadia, badia wapaya, wangando fashioni de. Olori minga nali kacheka. Take a watch out,
Mustafa.
Oh, my God, Fajarine.
Bona vika ya vena lungu, bena haka inde hichile manabazungu. Yeah, kufoda mali na saluti, kwenda mumoto kakoni vonoti lukungu. Yeah, wikalo wako wa mukaka, kuwamisha mufumbo ya mweka nove lusaka. Yeah, kukaya nove na Davido, kufolesha mali nivyo tuwa wana pagugo. Indo wanonshikuwa na womingo, makapu mubikulu wakatome nukuba enjoy. Kiko vipele latu mimuongo, mambo mula ifiba ntaluka mibalongo.
Olo imi wanali kateka.
What else?
Kateka wachalo. Onga ndomfashanine. Usheri mninga nalinga wadya. Wadya wapadya. Onga ndomfashanine. Olo imi wanali kateka. Kateka wachalo. Onga ndomfashanine. Sembeneze kateka sembe ni vela wanda. Mafuta ya nipita mo sembe sini ya hona. Ime mkala nisifunsa ni chani chilengesa. Mulungu wanga ni funa muni dalise. Mulungu wanga ni funa muni dalise. Kozi na le mano pita na mugeto. Kozi na le mano pita na mugeto. Wanu Usheri mbinga na lika wadya. Wadya wapadya. Onga ndo mfashanine. Kateka wachalo. Onga ndo mfashanine. Usheri mbinga na lika wadya. Wadya wapadya. Onga ndo mfashanine. Olo rimbinga nali kateka. Kateka wachalo. Onga ndo mfashanine. Usheri mbinga nali kabadya.
Biki prova she win.
Badya wapadya.
Yes sir.
Onga ndo mfashanine.
Mr. Charles Chigunga.
Olo rimbinga nali kateka.
M.O.K.
Kateka wachalo.
Heyo buka.
Onga ndo mfashanine.
Sangwapo.
Usheri mbinga nali kabadya.
Sente boy Satan
Angoro. Badya wapadya. Onga ndo mfashanine.
Josha.
Olori mbinga nali kateka. Kateka wachalo.
Mr. Pedro.
Onga ndo mfashanine.
Assalamu alaikum alaikum salam ala daiman rahimu ila shida grafito brigado kontunua.
Download more music on Zambian Music Hits.
Mustafa the energy. What else?